Here's another one. Here's another one.
Mi namuita sweet ya nanita darling, namuita honey. Sasa kwa nini ni mchiti endo kimwali wangu mwandani. Maisha yetu pambe, pambe tumenogewa Hatujali ya pambe, pambe wakituange Maisha yetu pambe, pambe tumenogewa Hatujali ya pambe, pambe wakionge Hadharani leo naonyesha chombo Ngoma yo ngoma Ngoma yo ngoma Ayo yo Chombo hicho Ngoma yo ngoma Baby boo Ngoma yo ngoma Meyona yo Nawatambia ni magazeti wanatuwekea bajeti kaiweka nikaitomasa nikailamba utamu kazidi
ukamzidi
nilipochomeka kaichomeka utamu wa sambusa na koka kaichomeka utamu wa sambusa na koka na pamba hata Hadharani leo naonyesha chombo
Ngoma yo ngoma Ngoma yo ngoma
Ayo yo Chombo hicho
Ngoma yo ngoma
Baby boo
Ngoma yo ngoma Meyona yo
Hadharani leo naonyesha chombo
Ngoma yo ngoma Ngoma yo